mapenzi mbenjuti afu ni kutoe mana mkuchugie. No more, no more, hakuna mwingine no more. Basi nipe kila siku wendo wangu wa uba. Pene kupe, pe, 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 undane mpe, pe, pe, pe. Pene kupe, pe, 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 undane tupe.
Hapana baba hapana, umeniwazia mbali sana. Mbona nakutambua, hata uwepo wako pia na utambua. Unishike nikushike tushikane, tuishi pamoja tufuke vigingi tupendane. No more, no more, hakuna mwingine no more. Basi nipe kila siku wendo wangu wa huma.
Nipende kupe, nipende kupenzi, nipende kupe, nipende kupe, nipende kupe, nipende kupe, nipende kupe, nipende kupe, kupe.
Chuma pose
Abadi wasiye.